na manje Mdalo wezulu no mshaba Sipuka na tolo siyakhuleka
I did promise prayer this
Chico wa Mawa bego tenami Isi chasa Masinga chambuli ngami Chico wa Mawa bego tenami Isi chasa Masinga chambuli ngami Chico wa Tambo ati sando sami Danza na Dibengu
Ufuge kusene ngesibongo mdali saphefumula Wabanye bethu kunzima balitholanga lethuba Na manje inkosi sayidumisa kuyolamula ithuna Siphila nzima sifika bathakathi abakhila lemkhuba Sithoba balele ibhedlela bakhulela ukufa Sithinta bahleza emajele bengenzanga phutha Ngikhulekela basemkhukhwini abafika imvula Ngikhulekela bangayitholi imisebenzi bebebafunda Sikhulekela abantu besimama ukuthi basimame Thabathi isandla sami inkinga zomhlaba singqanje Abanye bakhetha indlela ezimbi sengizima manje Usubathethelele mdali la kuzima ngaphandle
Inkosi ngiyazila abantu esibabiza ngezitha Abantwana bakho Kodwa ngiyacela ngiyacela Ukhulume nabo behlise ulaka lwami
Chico wa Mawa bekude nami Izitha zami Masingajabuli
God, give me food things of Begela. I might belong to the chair, Babangs of Sigela. Dear God, don't me give one of my Akanya Bashins or La Beban and a Fede Grand Agunanda. Dear God, Bang Shutulumoya. When you tang Tulemin and Funugu Bangena, like Ba, 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 Funugu Bangena. Dear God, where to from here? Jalang Memesa, can you really, really hear? Bashogolo Suzola, can you really, really hear? Hello, hello, yo God, are you there? Back to the studio, mbaphindeleke. Back to the radio, ngidlaleke. Dear God, my sheshi thatha mandla. Dear God, I'm done here. Ufa
usabe. Sichaza masinga jambuli ngami Chico wa tambo ati sando sami Danza na dibengu
mwele
Babo awunzi nemhlabeni Tati sesiphila nelwane entabeni Ayi mina ngashiya esihlabeni Kodwa namhlanje sengifuna emnyakeni Chico wa ongwamisandla sami Weza na ufuna nomukwele Lapho engikhona wenziwa Ngiba amandla nami ndime yami endima Hayi ngikhona kwayesikhina Mangigogoda ngicele mnyango bayayikhiya Hayi ngicela ungipha amandla Baba somandla nami ngicela ungiphe namba Ngizokufonela nami ngikusizilamba Uzitha zami sengikatyele zinhlamba
Chico wa Mawa bekude nami Izitha zami Masingajabuli ngami Chico wa Mawa bekude nami Izitha
zami
Masingajabuli ngami
Ngiyacela, ngiyacela, ukhulume nabo bethi sulaka lona.